another one.
You don't know. Black Rhino come again.
Yeah. It's another one, mister. In another one, mister. Another one, mister. Tricky Punja Bona Visa. Black Chada know my name. Go back up when you Easter.
Wanna need to down dada me. Sichi ziko on in the full me. Sijari maneno ya wanga me. Nibezi saka watch an easy to me.
Wait a little pombe. Please show money to mbavu wa mamkia wa ngombe. Wait a yule dada bonge. Aje kuketi mezani ili mda na usonge.
Wana nita dandada mie. Sichi ziko on enifumi mie. Sijari maneno ya wanga mie. Nimezi saka wacha nizi tumie.
We can vibe na wapi.
Nimezi paja wacha nizi tumie.
Kute wapi.
Nimezi tengeza wacha nizi tumie.
Kama popo hatulali na kesho tatukuta kwenye vichwa vya habari. Watu tuko da, bata la Ibiza. Wenye ndoa tayari wamesha pewa visa. Bado tunakesha. Ukitazama kila demu naweza kufana pressure. Walivo jibebesha. Mambo ni cash cash, hakuna wakukopesha.
Wana nita dandada mie. Switch ziko on unifumilie. Sijali maneno ya wanga mie. Nimezi saka wacha nizi tumie.
We can vibe now.